mosha wa hiwa mwendo na mitindo kama Rosi Hatinto shafuni hizo timpos azijani acha salama mama ulivyo simple aujapaka tamaskara
sinasema kifesi anata pimpo defu yake shingo chuno kama city ya Lincoln macho yake kama ya chinko
cause you're beautiful mama inalba tujua ane bere tuona ane uwe natufa ane uwe natupenda ane